Asa unaninyima nini, uchoyo ukome. Peku peku, nidondoshe polini, na mipa sinchome. Kwetu maji mengi ya nini, nipe matone. Kisha tinshe kipiga pasi.
Hola, hola.
Leo sema tuende wapi.
Hola, hola.
Niku gande gande kapa pasi.
Hola, hola.
Natafuta kiko hiko wapi.
Chuma chuma dede.
Wakiuza siso uzabati.
Chuma chuma dede.
Kuko dhambi mwiko sipataki.
Chuma chuma dede.
Siba mwanzo mwisho achapati. Agagari acha wapunje nazi mwakaranyo.
Hola hola.
Weni roge na pia uzazi pia zaramo. Ale sakati. Isaka tue, sakata.
Your love would shock me like kai kai. Oh, it kwa hot to come my mind. Iso kwa nifana lunu. Harabu do yalele.
Isaka tue, sakata.
Comic Slicer.